As you all know, you're here for English examination. The time allowed is 1.5 hours. I believe you all know the rules and regulations, so no tricking, tricking. And I'll be watching, okay?
Fine. Yeah. Ndani ya chumba cha mtihani mikono ina sweat. Hakuna kitu kichwani yote me forget. Nilo soma ya me evaporate. I hate this, ila naona kwono sweat. Plus bito mekwa dito kani meva element. Plus teacher natuwa dito kana fanya experiment. Nesa liko maficho la mtihani uko different. Na pepesa dito sipate ta difference. Pembeni kuna mchizi la boga. Swiss boka smoga kulwa swasi and all that. Mtihani huu ni mikasi, I know that. I don't bother, kocha meka kichwa ila kaficha. Na mwisho teacher ili swali sile fundishwa teacher. Teacher na teacher, muda umepisha kusha. Lone metisha. Na mwona rema anandika, sili anandika nini. Juma nangaika, zindo kama mimi. Na cha kuandika ila sitaki kwa mini. Inge kwa mimi, nisingetaka kwa mimi. Nimekopi gaika mkasi, leta mijaza vingine. Uwa mijaza karakasi na tena na umba nyingine. The ship will never sink in, na hardy ship. Na kukupa piece one thinking.
Let's go. Chumba cha mtihani. Niko kwenye chumba cha mtihani. Hiki ndio chumba cha mtihani. Set up time. Chumba cha mtihani. Niko kwenye chumba cha mtihani. Hiki ndio chumba cha mtihani.
Yeah.
Set up time.
Nje sabu sana kenchi na misumari ya kwenye bar. Mabenchi na madenti tuloka. Ndani sio shwari. Kama ni talking dookie.
Teacher. Please call me. May I go toilet?
Nje kuna skari ya losi mama na bunduki. Toma inapanda na kushuka. Nachosoma naona kama kinaruka. Nashtuka kimenuka. Swali mengine meruka. Kwa rusa na inuka natoka nje na fuka. Chooni kuna mlinzi na prizi. Mabusi kamejipa kama sizi. Na take it easy. Zasa hizi yuko busy. Anachijibu staki mwizi pande hizi. Narudi plus mtihani tafu kama kawa. Nabudu nyasi kwa yu pafu inge kwa dawa. Na check watch imebaki half an hour. Na pogawa na chachawa nimesanda na menawa. Na mkumbuka Jesus alivyo wagizi. Yeah. Waza na please, yeah. Na maza aziz, yeah. Maza nikipeli nitamliza. Na unagizu, muda umekwisha siya maliza. Maso mbegi menda chaka na ni relevant. Nilicho panda ndo ntapate la kufelia kanti. Na stress, yeah. Istaki kudiscuss about this anymore. Tako fresh na chuitaji ni peace ni pisheni animals.
Let's go. Chumba cha mtihani. Niko kwenye chumba cha mtihani. Niki hilo chumba cha mtihani. Set up time. Chumba cha mtihani. Niko kwenye chumba cha mtihani. Ikiwe chumba cha mtihani. I say set up time. Chumba cha mtihani. Niko kwenye chumba cha mtihani. Ikiwe chumba cha mtihani. I say set up time. Chumba cha mtihani. Niko kwenye chumba cha mtihani. Ikiwe chumba cha mtihani. I say set up time.